Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sikobidi ekhezi lapho izakhabizi ezikhuza khona umhlola phezu komunye ujaha owetheswa icala lokudlwengula ukhulu amthole elele egangeni ngemva kokunatha utshwala. Sixoxele linye lamapholisa esigaba umnumzana Sihwede Ngwenya.
Lento iyenzeke esigodini noma ngithi emzini wakosihayi sihayizile nje under chief duty duze nasemaphisa. Umfana-ke simbophile samthatha samusa emapholiseni asekhezi, ngikhuluma nje ungaphansi kwezandla zamapholisa asekhezi, okuthi amapholisa asekhezi asazise ukuthi icala leli lizokungenela emzini waseGwanda noma nje ngithi kwi-province yaseGwanda, ngoba kuyicala elingaphezu kwe-magistrate court elidinga i-regional court. Lo mfana ngokuzalwa uzalwa endaweni ebizwa ngokuthi uMguza district emzini owaziwa ngokuthi Alexandra. Ubaba lo odlenguliwe ungubaba osemdala mpela, sithi nje ulapha koma early 50s late 40s, early 50s late 40s. Ubaba uyile esibhedlela sase St Joseph, ngokunjalo ke bamthumela esibhedlela esikhulu se district esibizwa ngokuthi iMaphisa Provincial Hospital. Ke esibhedlela sasemaphisa ke ekuhlolweni kwakhe ke bavumile ukuthi no kukhona ukuphazamisekayo osithize ahlangabezane nakho umuntu omdala. Umuntu omdala sikhuluma nje uyagula, uyagula mpela. Uke wakhala ngokuthi unenkinga yokuthi aye ngaphandle, mhlawumbe ayolahla itshele ntaba, kuze kwangathi kuyamhlupha mpela kwesikhathi esithile. Sikhuluma nje ungumuntu namhlanje na okufanele ayobonana futhi namapholisa eKhezi ngokubanikeza futhi i-statement.
Izakhamizi zithini ngalenkemenkeme?
Izakhamizi zithuke kakhulu ngalesenzo sokuthi kube khona umuntu wesilisa odlwengulwa ngomunye umuntu wesilisa, noma umuntu wesilisa odlwengula omunye umuntu wesilisa. Asikaze sibe nesinye isehlakalo esithi asifuze lesi. Ngempela ngempela kuyasethusa lesi, kodwa khona mhlawumbe uma ungathanda ukubuka kamuvana izolo laphayana, hayi asiqali ukuhlangabezana nayo le nkinga. Kuke kwaba khona eminyakeni ethile edlule abanomzane mpela ababili, ngabona ke sashakala sokungesesithathu lakithi. Ngikhumbula eminyakeni ethile edlule bakhona futhi abanomzane abathile abake benza into ethi ayicishe ifane, babe namakhosikazi bobabili-ke laba bantu bevele etshwaleni futhi nabo njengakulokho. Kwatholakala omunye esedlwengule omunye, sathi mhlawumbe utshwala noma mhlawumbe yelihlola noma yilithi, phela abantu bakithi babuye baphile nangemikhuba nangemithi. Kodwa-ke ngemva kwaleso sehlakalo ngikhuluma ngento enesikhathi yenzeka la, kwaphinda futhi kwenzeka okunye futhi. Aziqali kahleshehle lezinto ukwenzeka esigabeni sakithi la, noma nje abantu bayakhala ukuthi izinto babe bayifihle, kanti sebefihla nezinto eziyihlazo obekufanele ukuthi kube ngempela impela ziyakhulunywa noma ziyakhuzwa noma zingavunyelwa noma kufanele zaziwe ukuthi esigabeni sinenkinga engaka equkethe noma ephethe abantu abathile. Iy'nkinga zalaba abantu kufanele zaziwe emphakathini, la bantu bayisimo esinje noma lo muntu uyisimo esithile angase abe nobungozi obungaka noma nomthelela ongemuhle ebantwini ngokwenza okuthile nokuthile nokuthile nokuthile. Akufanele sizifihle lezi zinto, kufanele sizikhulume zaziwe ukuze abantu bavikeleleke kulezi zinto, noma mhlambe bona abenza lezi zinto lezi mhlambe bathole indlela ukuthi bangase basizakale.
Umsolwa ukhanya ephilile ekhanda yini?
Umsolwa ubukeka engumuntu ophile saka. Uma uxoxa naye nje noma uhamba naye noma nje ukhuluma naye, kodwa ke akusi umuntu wendawo ngokuzalwa. Cishe lo msolwa unonyaka mhlambe ehleli kule ndawo le yakithi yakosihayi kobhidi la. Yena ngumuntu ngokuzalwa ozalwa under district Mguza. Uzokhumbula ukuthi sinasekwe district Madobo, futhi emaphethelweni eMadobo sosiya ngapha ekugcineni impela, ngoba thina sakhele iButswana. Yikho ke iMguza isibulawayo north, and then thina we are Bulawayo further south, kodwa ke usenesikhathi lo muntu ephakathi kwehlele la kulomuzi lo enze le mkhuba ehlele kuwo asithi ngecishe unyaka kodwa ke cha ngempela ngempela kuyena umuntu engaqamba manje mhlawumbe kunento ongaphinde uyisole kuyena ngokomqondo cha kuphelele lo muntu futhi ucabanga akhethe okungase kube ngumbuzo nje ukuthi ngempela ngempela lo muntu ungabe eyinkonkoni yini ngokucela ngoba kunala bantu ababuye babenza inkonkoni lapha laba abantu abaze inkonkoni abafuna ukuthi bathandane ngobulili obufanayo ukuthi mhlawumbe uleso sikimo salabo bantu labo kodwa cha ngokomqondo uphelele lo muntu
hayi bekukuhle ukuxoxa lawe ngwenya siyabonga
angiboke mhlonishwa
umnumzana sihwete ngwenya lipholisa lesigaba sakobhidi emangweni wekhezi besixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkumo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.